studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Ouattara to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jam wali sakrabe heedibe coggo kulentereji yogaji nyamdu buytoto fay boyata e wi gollirde jaagu DRCC yo wattu mbien sedam fodde lewru korka gollirde DRCC mbien yidi e hajaabe commerçant mobe e ciowbe mbien de do yontere fadal leydi ndi mbien daranide hakkeji tomonte en holliti metta mayre fawde e ko njoppita mbien samindo lamu kiddo Amadou Aya Sanogo yobe hafida be le kabaru lollirdo kufuna bodeji e wi fadde CNDS yo yeddugol la sariya do hakkeji tomonte en yela mabbe yo mbien sariya golle mbien fa yotto tama wakat joon o mbodda na heddi mbien laataade mbien jamaare e mbien ko jabana e le nesuuji amen dum woni yewtere meden hertaade hande denno dum joon sambe kabaruji amen hande beete aljumare noga mbien sappo e jena lewru mars hitaade 2021 bismillah sakral bangal la ciogu kewde mbien nyamduuji mbien lamkoobe be e commerçant be ngadi kawrute kewde le ndedo yontere fadde mbien fadde mudun boni hawrintide fanda mudun woni hawrude do gotum mbien bangal la ciogu kulentereji yogaji nyamdu yo tagal kew mbien kewal dido kulentereji di ciogu dido kulentereji mbien leedindi pelle halna na hewbe dun ngad non majere wattu mudun kedanno ko mi hor hebe non du fostango Ousmane Niali Buli Alcissé
Lady Batuji, direction régionale, communauté Jaguji, Kirundila et Nyamduji, Do Indelamo, Kanye Jula Benduri, Chogunguri Jiogaji, Albert Maiga, Wenhua Region Jupinawa, Guleji Walde Association et Groupement des Commerçants d'État en Mali, Kedeko Holitivite.
Le Sikro, Chogu Kilo, Sikaro, Mutemdere, Sefa, Maro, Kilo Mutu Chapan Jetni, Sefa, Neba, Litri Mutu, Temdere, Bout Chapan Tati, Sefa, Anahani Farmer, Vide Lam, Owawa, Wad de Imadradi, Yella Chamotope, Fu, and Heba Dido Kuleji. Kenami anda dum
fa cogguji kolitaade di teddina gollede direction communauté Jaguji e kirondiral jo ini fedde communauté horde dun le commune ngaji jagon bamako woni numéro ngaji telephone dokkaade do di sodobe nyamriji mbaawi noddude fa kolita yalla dum walda e teddinaade wonno ko Jejon Dambele directeur régional du commerce de la consommation et de la concurrence bamako holitiwide
le gros jago tobe angurobe ka hukime aadi be kolitiwide be beeda e cogguji di urde cogguji gondi to nyaloma hande be pamani men aadi mudum jeeyobe pamani me adi wide so jeyobe angurobe nabbinay cuguji di kambe du be keddoto e cugumo be goni hande be fu e mabbe holliti wide be teddina adi jidi be bamidi
walde nyamobe hedde mudon yetti adi jibamaade di be darti du e lamo o daro e darnde mudon way wadde fawel nyamobe abdoulaye diallo horejo walde association des libres consommateurs mali alcom
yopp ko lamu o jaagotobe hokka cuggu ko yidi jaaguji mudden yo faaya fina somagol e juude jamaande ko yimbe be yegiti le leede malindi woni jaagotobe fu ana le fedde noddirtaade chambre de commerce e be ngada to jiide e be nokkondira hakkilaaji mide narda gouvernement leendi wirfo caggal
Le balle sere kedinide lewru Ramadan hitande 2021 walde nyamobe holliti wide hono di jondeji ana boyi wadde nen ko be domi joni yide nafa mudon
sakram ba hokki tout la klay mo do ko ben kabaruji amen banga bembe am Facebook et Twitter fadale ndi daranide hakkeji to monte en holliti metta mayre e ko suudu sariya bamako yoppiti Amadou Aya Sanogo e ba hafidabe e wi fedende ben sariya golla kan denno ardibe fedende na jeli yo ben kabar mudon labbine kedanna ko ben kanko Agibou Boare horajo CNDS halni e telephone Khalifa Goita do fostango Alcissé
Odo golle suudu sariya leedi malika metti men sanni min baawa faamude hono be bammiri odo sariya so be darni golle saragol be do yimbe le inde sariya mo be noddirta loi d'entente nationale odo sariya faana mudu wana fay huune so wana darnude golle sargol no haniri o mo yedda hakke ngaji bibbe adama en de leedi ni min yidi sargol mabbe gol yaha fa kaddi mudu ko be ngadi ko ande so tawi wonko be ngadi be jukke so wongombe hakkunde mabbe ngada e fay huune do yoppite sariya o ka wana sariya pamana do fay mede mili odo sariya ana hani itede hakkune sariyaji leedi malidi le teddango hakke ngaji bibbe adama en de leedi ni
Horon li leede kewde runde Afrique leedi Mali ndi dunno mbien ngutti tafun hinade pikiri AstraZeneca kenyi woni ko kejaado kertaado president transition on dardi dunno fedde lulinde scientifique fanda mudon woni yardi kabar mudon jamjam tiagal ko holita e do odo pikiro lamkobe leedi Mali be holtina do mi safagol fedde OMS kedan ko en Mohamed Baba Kunta do fa san Ousmane Niali Buli
hakkilan o vaccin ana moƴƴida ne nawtirede ta fon farde vaccin ŋaji goɗɗi heɓede ɗum yo haala keƴaɗo mawɗo hoorejo laamu hakkundejo leɓataki hokki comité scientifique o haali ɗum caggal jonte ɗiɗi ko ɓuri buto e ndiyam pese 1390 vaccin britannique AstraZeneca heɓa ko wannamali leyɗe kewɗe goɗɗe ɗe afrique dani nawtorogol AstraZeneca fuu saabi kulol leyɗe ɗe fuu koliti wiide wontiɗallaji ko mata hono waɗugol ɓooɗe ƴiƴam ley calɗe himɓe yogaɓe fuu e tawede leyɗe yogaji hono sénégal ana gondi e wadde pesugol muɓen o vaccin fedde organisation mondiale de la santé OMS wala fuu dabere ko ɓamita fon dow nawtorogol o vaccin na sakkagol muɗum comité consultatif mondial OMS kominiɗo ndena ko vaccin ŋaji koliti wiide ana domi jabuji ta fon vaccin AstraZeneca wattu gonɗen joni o e koliti wiide nafa vaccin o ɓuri torra muɗum ɓe noɓe darta fa hande o vaccin cukkina pesede
eli kabaruji coronavirus mbiyen kenyan alkamsare kenyan sappo jitti leru mars mbiyen ci arribe cialal be holti wiide nyawbe capanɗe joyi ɗiɗo no ɓeydiki hen mbiyen sappo e jetton camtanama goto heddiki hen nden so en ƴeeso ɗum fof fawrontinama wakkati joni o mbiyen kamɓe nyawɓeɓe addude mabɓe woni unaji jeenayo e temedoro e sappo e jetton mbiyen camtanaɓe wonɗuna jeegomo e temeɗe joyo e capanɗe jeɗɗo e nayo ndenno iwɓeɓe yo temede tawto capanɗe jeegomo e jeegomo banggal yewtere meɗen acti covid keɗɗanan ko men Aissata Diarra e dufasi tango mumnata sendubo
studio tamani bisimilay monna e hejo menna acti covid leyɗe ɓaleɓe kewɗi darni nawtoragol pikiri AstraZeneca tama hono ɗum worri heddi leydi Mali professeur Akori Ag Iknan ana fammina men dow majjum o keƴaɗo fedde humaniɗo haɓɓugol ñaw covid-19 le leydi Mali
leydi Mali ni ana wondi landinade fesagol ne wondi ɗum fiide dabareji anditinde hanɓe fuɗɗirede e dow kala ko wodi wakkati joni o caggal leydi ndi min jettiraka fewi domude tafon yilaji fedde humani nde cellalle adunaru ndu OMS fadde amen fuɗɗude banggal landoɓe so tawi caggal AstraZeneca so vaccin goɗɗo won toon ɓe anda wi AstraZeneca o ittaka e jatte ta fon hono mbimini yamirore OMS min domi ka andon dabareji kewɗi nagodi oɗo vaccin woni komin keeɓi banggal imadara covax e dow faba OMS e UNICEF siki wala ka leydi Mali nde hani jaati sodude pikkir goɗɗi ka mi anda hoɗi noon wakkati joni o kay kanko keƴaɗo kettaɗo président transition o dow kabaru covid-19 tan wondi imadara kabaru vaccin goɗɗi caggal kabaru covid o yo anniam politikako ɗum noon wona fewi min jeeyi memde haala muɗum ko hani waɗede ka leydi Mali ndi je
tama oɗo andani ɗum wala fuu ko kuɓɓu nafata banggal sawrugol ñaw coronavirus yo ɗum professeur Yacouba Toloba holiti wiide o keƴaɗo nokku sawrugol covid-19 hôpital Pongeton e wi makko ɗo gonɗen joni walla jande mo holiti wiide kuɓɓu gonɗo ɗo reeni leyɗe Afrique yo ɗo timmata hejo acti covid hande tiyabu mona e hettinade ɗumna bati jeguiton tabbon dabareji cenan ɗi dogotoro en koliti studio tamani
nawtorade kontu ande kese janaɗo mbiyen wadde bonandaji na heewi sanne wakkati joni o leydi Mali ɗum woni tawi kamuña hojotoɓe hewɓe tawi ene sariyaji leydi Mali na jukka ɗi e wi gollirde manggal paɗe en brigade d'investigation judiciaire yimɓele hewɓe na hinni oɗo golle dow internet keɗɗana ko ɓen Moussa Malle Sissoko e dow fositango Aly Cissé Ousmane Nialiwuri
tewtude heɓude kabaruji ɗi galanama do yimɓe peneji kañe ko nandi e muɗum ana hakkunde guykaji do beme ande hande lewi saria leydi ndi Ibrahim Togola goto e blogueur en mo compte ɗum Facebook ɓanta omo haltanamen no ɗum latiri
won neɗɗo bene goto nawtortonoɗo content ana waɗa publication ŋaji muɗum ana nelda ɓata keji omo hollida jaguji ko waɗanno sottugol safareji guiɗiraɓe en ɗiɗon noddi kam mbi yalla wona won gonɗo dow content tawmi noon jaati worri jomum ana waɗanno kulleji ko wona min watta le on wattu fuu mbaylitimi mo dépasse en nden kewtumi compte en
lewi fedde noddirten e brigade d'investigation judiciaire BJ le leydi amen ndi ko heewi sukaɓeɓe fuu ana waɗa ɗiɗo golleji yalla wonko heɓata hen horeɓe ka holliti wiide police en golloɓe le suudu ndu ka ana wawi daranade hono ɗiɗo kabaruji joyyi na sappo ñaloma fuu commissaire divisionnaire Amadoune Bilal Traoli laamiɗo suudu ndu
sukaɓe ɓuuri bonitinde sariya ɓamaɗo dow guykaji gatteɗi dow bembe ande ɗe fuu ɓuuri sukaɓe worɓe won jugugoji gatteɗi fewde muɗum ƴiwde 1000000 yaade 1,000,000 e 1,000,000 won jugugoji ɗu gatteɗi ƴiwoji 1,000,000 yaade 1,000,000 sappo e joyi CFA won jukungoji goddi hono uddugol jomum duude lebbi jeegon yaade duubi tati naadu duude hitande fa yaade duubi joyi
a 5
micitoden wiide sariya jukko yimbel ngadobe nguikaaji do beme ande hande de bamama ila joyi lewru decembre hitande 2019
mbodo yo adi tiddo sanne hakunde yimbe madun hakunde yimbe e daba yogaji e kanyo dun ledde yogaji e wi amben humanibe finata waji be holliti wiide o do adi tiddo sanne na hada dewgal hakunde sinuji madun hada neddo nyamde tewuji daba yogaji madun bibe ledde yogaji yeddugol lodi do adiji din na jogi na jogi kuteji do yimbe hawaluji tama kabar mudun na heddi jabanede wakat jun o ko dum fufu nafata keddano ko heban en maryam kulubali e do fostango alcisse usman nyal
de lady malindi won singaji gondi to de liddi fakoyi wuganu kanye ko nande mudu woni bodam fa heema e fu an andani dum ga subi ke yigintinde hore mudum sabi be kola ki dum na wala fu ko be kaltana do hen ko nangi hore mabbe
wattu gota mi wonno lekkie de mudum gidiraba an jabinino bodaji tajaldu jogino dum sabi min dum e jabuno seri wadin hakunde mamiraba kanye rawandu ladde non min tawri on seri lati bodame minen bonaji woni bodame ka minka mi jabay dun sabi mi da nyama bonaji sabi wala fu bawdo widama sabi hedun wadi bodaka
dum tawede mudum fu dunke andan be finata wala leedi ndika holiti wide heedinde bangi odo finata wa kuteje mudum ana wawi mawnde sanne dum gurdan bibbe adamay de wi kanko jangino musa bala balo wakati wari no dabereji kantidi hani bamede yalla odo finata wa ana heddo
titi viol sinya yani bodamo halna fe goto ko renton do mudum se mati kanyo ana wawi hudude ma ka ada wawi wande ko bodamo hade sini halana fi goto ana wawi wadde tawi hundi fu hebatama sini mamira modon bi ko hada ada hani selde e mun ka sini jomo hilitaka ana wawi yuppude boddo modon ko metti ko wala fu darontodo dun joni
pour s'occuper de cela
dinaji di ana sababu majugol odo finatawa ga yimbele daranibe haybude finatawa le leji ni ka ana nardo bibbe leji mali heddoro odo finatawa mawdo waddude potel hakune bibbe leji
Sidio Tamani, de Faba Mouya, gouvernement de la Suède, Danemark, Suisse et République tchèque et Union européenne.
Ele kabaru jaman na rezo ngaydi mbi onato yurusu ton hultama wide hakki chapan en jetto ardibe ben humani be jande livru le gure ben noga e jegom tiliki nyande alkamsarende sapo jetul mars e kintingol le balle tati e wi landini be dum be nokku jandeji bi mbiyanno yu fanda ben fanda mudun woni hunjande hore ben jande le livru ben sugabe le kuybe premiere année et deuxième année kap yurusu landini dun e do faba hejo golle jande ben save children to boflabe ton hakke chapande tarton no surubabe ngudden nguttube jande l'école puddi lebbi jeegom jande e famu gilla nyande sapo jeegom leru mars yo mbion ekitingol nyohugol ben sowugol kadle morgol madun smu ingol sabunde eko nande mun en fanda mudun e wi landini be woni newa munya golle kebal ben kebe mijo o ngombini ben sapruna taka timnan na kabaruji di to tumbutu ton wadna holitama wiide ben iwde lewru janvier tougare decembre hitande 2020 ko buri tema unyan jeegom temande jeegom mon ben torraji du roba ngada ma sappo jeegom lu temdere to ngalura tumbutu tawene rawana na temade jeegom chapane jeddom e jeddom ben tayka ben non le region denno yu beedari chapane joy e jeegom le temdere yu jatteji ben fedde vbg wattu yambre nyaloma hetanango robe hopital do dun non ben talatare nyandi talatare ne sappo jiddi lewru mars to tumututun landin be dun be ben woni goldede region o humanide ben dum tangul hore rewbe ben sukabe kany galle dun timinta kabaru jame hande mitina don babu sata fufum pitade do bembal amen 3w.studiotamani.org madun no don jamu 37321 do sere yotere meden mabazi sido tamani